Yeah. Hawaii billionaire. Long as the rock song. Follow me, yeah, I go take you away. Kasolo sinaga go marry today. Do what you do, girl, don't go repay. Juju me now, need to just delay.
Mwanzo, mawende, karanga na makande.
Kula ugali kwa mawenge. Sitonuna kwa maneno ya majirani. I know how I share. Ni wabaya kama. Maneno kibao ila no mind them. Hawaishi ya kwa gari go pepe them. Tanta ndo zao vulugu za kwao, baby. God damn. Niloge mwenye wenza kwa shachelewa. Nibonge la toto baka nimelewa. Unajua kutichi hadi naelewa. Mapenzi sila atosha kuniwa. Love yetu ipo kwa sky. Love I'm failing to fly. Pole mama I'm gonna die. Wole tuza kupagasha. Nikisema ninune ntanuna kwa lipu. Kisema unacho tanacha kwa nini. Ukitaka kusepo tasepa kwa lipu. Ukitaka watoto tapewa na mimi. Sitonuna kwa maneno ya majirani. I know how I issue. Ni wabaya kama. Maneno kibao ila no mind them. Hawaishi ya kwa gari go pepe them. Tanta ndo zao vulugu za kwao. God day.
Kwani mapenzi matamu.
To the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left.
Kwani mapenzi matamu.
Ukiwana, furaha tele moyoni.
Ikiwana,
tabasamu usoni.
Ukiwana, furaha tele moyoni.
Ikiwana, tabasamu usoni.
Naomba uniroge, naomba uniroge, naomba uniroge.
Kwani mapenzi matamu.
Naomba uniroge.
Ni roge. Yeah. Hawaii billionaire. Long Nas the rap son. It's my lovely
to the left,
sister.
To the right,
yeah.
To the left.
To the left.
To the right.
To the right.
To the left. To the right. To the left.
Yeah.
To the left. To the right. To the left.
Left.
To the right.
Life.
To the left. To the right. To the left.
Yeah. Yeah.